Engeri gye sirika ne mbadingisa bambi abanjagala ne mujjula ennaku abalala abagenya ne bangengula mbutoosa ennyimba zambula sikyazirina abo kamba we mule mbavumule engambo bino bye ndeese bijjuze pipa namba bya mukazi malaaya talina nsonyi ate ng'obwamalaaya bwabukolera modya bw'ogenda okukola baganzi ba bakyaza waka bw'osanga wamuyita mwannyina gw'otomanyi bw'oba omwangu n'enkoko nayo ogigula bw'aba ne muganda wa waka kisukka abakyaza kyerembu ba muganda we bw'agatoola mukwano gwo gw'afuula muganzi we akuzaaliraano bwano obutali bubw'omukika amannya g'abajjajja b'omusooka ng'obulamu bwano obutali bubw' wamma oyo malaaya nsanga ngayise okuwaso yaleka yakira wamma gwalinda omulenzi gw'ayagala n'atajja olwo ne yeerwaza n'ekirasula zirika omuwa ssente z'okumulaza emulago azitwalira munne bwe bafaananye emmeeme n'eccupa n'ebbaluwa okufunirwa eddagala ŋŋendera emulago mwattu nkimira eddagala n'alisanga wano nga nkomyewo gye nkyadde naye siri mulwadde nalimbye mugwagwabaze ŋŋenda wa mulenzi wange yannumye emmeeme gw'owadde ensimbi okumulaza emulago bamusanga bweyogerere kuba yeesuledde nzi oyo yeddo kitawe bwalwala yavumula addira wa munne gwe yatumye emulago n'ajjayo eddagala oli lye yamuleetedde empeka zifunye ebbaluwa batonnyezza n'alimba gwe ng'abasiibye mu nnyiriri n'agweri bugazi obukoowu bumuggwemu naye ku kyeggulo ssebo owuniikirira omuwumbo ogumala bataana aguli ab'omu gwe emmere ya leero gwewoomye n'ekamala hoho amazima ategeekweka galina enkato kubanga bw'ogatuulira galweddaga kufumita emabega ovaawo lwampaka nabo ne geeyoleka omukazi yaganzedde nze bweru n'alimba bba bulijjo nti olubuto lundi bubi leka mbabuulire lwali lumu yalimba bba nga bwagenda gy'azaalwa mu kifo ky'okugenda gy'azaalwa yagenda wa muganzi we gw'ayagala musula ku mmeeme n'atuula eyo ng'omusiru w'abeera ennaku zaali ziyise kkumi na nnya nnyina yalwala kiro obwali bukya n'akutuka bajja okubikira omuko era n'ekawala ak'omuko nti yajja wammwe sabbiiti bbiri eziyise bambi yakyalira mwavu lediyo yali talina yandiwulidde ebirango by'okubika n'avaayo bba ye yaziika n'akomawo n'anoonya n'abe waabwe ne banoonya ne balemwa baali banaatera kulangako ku lediyo ng'olw'omukyala lwalabikako ewabba bantumye okukulaba naye enjala eri eri ne maama akutumidde nti weebala emirimu akusabye nkyanzireyo mumuyambe ku mwanyi laba egwagwa omusajja yagumako bwe yalaba yabika n'aba ku omuggo n'akuba eryo n'akamala obufumbo bwafa kaakati liyenjeera bwe yakola mu bba yagattika abasajja era ne bamukuba emiggo fesi ne bagyonoona egiraasi baayasa 40 yaateeka okuziiriwa buli emu ng'egula nnusu nnamba ekiteeteeyi kyeyeeyazika baakiza nannyini kyo yamulagira nakyagula ekijja omusaala agabana 8 kyokka ng'ate omuziigo gwasulamu gwa siringisi 7 omulimu gwalema ate n'afuna omulala alina obufumbo bw'obukwate n'onyweza kubanga bwe bufe ekitiibwa kikuggwamu oyo yali nnyinimu eyeebegerako yekka kaakati mu wooteri gye yafuna akalimu abantu bamala kulya obufikka bw'alyako